Swag Music.
Akabi.
Major Lex, baby.
Dari yangu kukulanda Numbo kubomba Epwa vengi tufili Wafya twaisa ngano pulani Dari yangu kukubwata Numbo kubomba Epwa vengi tufili Wafya twaisa ngano pulani Bombe pota ulapo Ndaiwe Bombe pota ulapo
Cheat.